Yeah, I'm going Z America on this one. Z New York, Lusaka, Atlanta. Philly K on the beach, yeah. Yeah, Drex, I see ya. We got managers in the building.
Z1.com.
Joe Dafams, I see ya.
Exclusive from High Class Music Production.
Z America's in the building. Sometimes ini maukana anga nikakumbuka pali bafeki wonse banzanga ni maukana mashoko ni kosa na misosi ni ukana chikonko wai wala kutali kweta choka bagani za femu yonse wapoka osunga muzake saziwika ukalemele mpekeza kufutika. What goes up must come down. Makula mutu simu kwana na mkrauni. Tumbwili niggas behaving like hoes. Benefici tika, only God knows. Kulangana mafoto, tinako papa mozi. Swagi ya semu, tachaya semu pozi. Na nyimbo tinachaya cheko mpozi. Na dogo tinape mapamozi. Iwe muzako, si famili yako. Famili yako, futi simu zako. Simunga titike, at the same time. Fuck that shit, this is just a matter of time. Vena, velenga Bible, no chita understand. Ndye pene uzaziwa na vambiri iwe muandi. Ish, wala mpapusha wanandi. Pene Paris State iwewe wagani za brandy. Fuck that shit, ndiye taito ya nyimbo. Aishu wa mane ikupange kembo. Fuck that shit, uzipweza momu tima. Uzafuna light niji uli momu tima. At he's my best friend.
Fuck that shit.
At he's my good friend.
Fuck that shit.
At he ujani muzanga kulipe paso. Iwe fuck that shit. At he's my best friend.
Fuck that shit.
At he's my good friend.
Fuck that shit.
At he ujani muzanga kulipe paso. Iwe fuck that shit. Bagai waganiza ni milungu wanachinja na kukamba ni kumbelela chitundu. The only call you ngati wafuna kochintu ndiepe wacha. Realize that nawe ndiwe muntu. Fuck that shit, life is a journey. Sivichi tika nga simu na kwirizane. Tiende pamozi, I mean chapazi. Voende 1-1 is also a campus. Yolo, you only live once. Ni mulolo na iwo zagwa pansi. Kwenze wene PK na glorious bandi. Na wewe wanaso wasunga chite understand. Tekanya wechana, gemu ni kupokana. Temba muzako iwe gemu ni kusungana. Mayom papa, nene nka kupapa. Muzako abwele pafupi ati iwe fumapa. Nishini chani iwe kansi. Mumanvela mushengati wanzani walipansi. It's okay, hakuna matata. Tizaka mvela mche na fetika gwila stata. What goes around, comes back around. Asiapa firikea, ipwanya in sound. Muzazi wa pwanji charo chire round. Kulikwacha madola na mapound. Musalu wali pesa mba mailori pamulu. Secret nile sawawa kumulu. One day Mandela na fetizangala pachulu. Muza chinja title, muza tita na wakulu. Fuck this shit, this game is boring. Fuck this shit, why jealous and envy? Fuck this shit, when I watch Janzel waka peula. Fuck this shit, kungana femu nga tuwa fula. Fuck this shit, kula mutu nga tuwa pula. Fuck this shit, nga super river to your maps ndi aliko. Fuck this shit. Nikutali kwena choka but still going strong. Awawena ni mataka nani waku Hong Kong. Nili munjila makatemo still sharp. Niponya punchline yoba wabangamu sharp. Jubi kindie ngani kumagelo. Muzaka chucha akaipa akatoka selo. Try me, bifu ni kudia. One on one uziwa ni za kudia. Disema superstar, disenye nyezi. Yakani manje ife kusogoro ya mayezi. Muzaka tamanga, muza mwamanzi. Mufani kago, mafia muri penzi. Mafia ine ni do or die. Tawadi angadi nyama muri pai. Nika mwalila mkani shike msound boxi. Ngati ni doo mukafake muma soksi. Yeah, fuck that shit.
Yeah, fuck that shit.
Yeah, fuck that shit.
Yeah, fuck that shit.
Yeah. Note ati chani na shani. Ha. One mandingo. Ana mandingo. Shout out to Busy Baila. And Tishon in particular. T-Boy, I see you. Ha. Jay Cash, Jay Mula. Chef 187, Maki 2, I see you. Memphis on brand. The bomb, Lloyd Banks, ERO, T Smart B, Drex Feezy. Tiger, Brevik, Stafford, Condor, Wisdom, Lucky, Sakue, Richard, Cape Breezy, Shaba, Badjo, Ed, Beast of All Nations, Fresh Boy, Arnold, I see you, Sweet People, your next Isaac Ibaka, Beast of Jesus. Fuck that fuck shit, that shit. Colombia Connection, Kuji. Zemwa Piesia.
A DJ Drake's pandem thing, you know, sir.
We control the sound.
Zenwap.com.